Remoɓe leydi meɗen Niger eɗen andi ko joni yo haala leydi non, sini yo haala leydi non du say dabareji ɗin beyle. Eɗen andi ko demol nokkure wotere na yeyre wotere no tampina leydi woɗi, no tampina gesa woɗi, a tawan ko keɓta ɗum ɗuɗa e a tawan ñawuyi pamaroy no cawi ɗo henda fa henda, a tawan ko keɓta ɗum ɗuɗa. Ɗum won dabare dabarde woni no hani baylen baylen du say baylen dabareji hikka to awɗa gawri no hani mawuri gatta ñebbe na giriji ñebbe he giriji ɗin non ɗaɗi muɗum en no nafa leydi ɗin e no kisne kowoy kowoy garohoy no bonnani awdiriji fa hennanni seni li'a goɗɗa seni a watti saladu ɗo en hikka mawuri no hani bayla gatta tomate na tonka na albacce na ko nandi he muɗum. Ɗum no dabareji laatiɗi seni eɗen gaɗa ɗi fuu nde Allah jaɓi fuu en tawan ɗum ka keɓten no ɗuɗan sanne. Seni eɗen keɓa kiɗi keɓo andal na faamu dow ɗum ko kalumi no de tansorise mo garbal mo jeɗɗi 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 tan won ko ittante ɗon. Seni aɗa wayla awdiriji le gesa maɗa ayiyam bayle lobbe sanne he gesa maɗa inchallah.